Murumva ijwi rya Amerika. Nisa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukankusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi.
Urakoze Jenny mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika mu herere hose amakuru avugwa hijya no hino ku isi tuyahere ku mugwa mukuru wa Mali I Bamako aho abantu bashika ku 2000 bakoze imyerekano kuri wa gatandatu biyamiriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro. Iyo myerekano yabaye mu gihe hatunganijwe inama kuri uyu w'Imana y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu rwi G5 urimo ibihugu bya Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania na Chad. Ni inama kandi za kwitabirwa n'umukuru w'igihugu cy'Ufaransa Emmanuel Macron. Iyo myerekano yabaye ataruhusha ikurikiye yari yabaye itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu yari yitabiriwe n'abantu isinzi ku byandiko byabo. Abanyagihugu bakavuga ko ataguhindura ibwirizwa shingiro kandi ko atagutunganya amatora yo kurisubiramwo. Isubirwamwo ry'iryo bwirizwa shingiro ribaye injya mbere inyuma y'imyaka 25 rikaba ritekanya gushira mu ngiro bimwe mu byavuye amasezerano y'amahoro yatewe kuri mu 2015 hagati ya leta n'umurwi w'abagwanyi b'Abatuareg bo mu buraruko bw'igihugu. Bitekanije kandi ko iryo subirwamwo ry'ibwirizwa shingiro rishiraho inama nkenguzamateka nshasha hamwe na sentare ijejwe gucungera ikigega ca leta. Uwahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yafashe urugendo rugana mu gisagara cya Jakarta muri Indonesia mu ntumbero yo kwitabira inama y'Abanyindonesia baba mu mahanga baje baturuka mu bihugu bishika kuri 55. Rubaye urugendo rugira kabiri Obama gize mu gisagara cya Jakarta aho ku nshuro ya mbere yagarutse ku myaka y'ubuto bwiwe yabayemwo muri icyo gisagara. Yarateye akamo abanyagihugu ko bokomeza ubudasa bw'imico n'amadini birangwa muri icyo gihugu. Obama yatangaje ko azokora ibishoboka kugira ashikira ubutunzi bikiye mu migenderanire ya Amerika na Indonesia. Iyo nama yatunganijwe n'uwahoze aserukira Indonesia muri Amerika Dino Pati Jalan avuga ko yizeye ko abanyindonesia baba mu mahanga bashobora kugira uruhara rukomeye mu kuduza ubutunzi bw'icyo gihugu. Yibukije ko mu mwaka wa 2015 wonyene abanyindonesia baba hanze bashoboye kurungika amafaranga mu gihugu amafaranga angana n'imiliyari 10.5 z'amadolari. Muri iyo nama Barack Obama yagarutse ku kibazo cy'indagurika gikirere hamwe n'ubuvuzi. Yavuze ko yibabaje kubona Amerika yaravuye amasezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika gikirere ariko yateye akamo abari aho ko ibyo babayemwo muri kahise byo babera icirwa. Muri leta ya Arkansas iri mu karere ko hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igipolisi cyatangaje ko abantu 25 barashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu gihe bari mu giteramo cy'umuziki mu nzu yo gutambiramwo mu gisagara cya Little Rock. Ivyo vyabaye inyuma ya gushwana kwabaye hagati y'abantu babiri bari muri ico giteramo imbere yuko izo mpari zaduka hagati y'abantu benshi nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igipolisi muri ico gisagara. Igipolisi kiremeza ko abo barashwe ataho bifitaniye isano n'igitero cy'abiyahuzi kandi ko bose bafise amahirwe yo gukira. Umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gitaho amagara y'abantu Tedros Adhanom yatanguye ku mugaragaro amabanga yiwe kuri uyu wa gatandatu. Tedros afise ikiringo cy'imyaka 5 akaba yatsindiye ico kibanza mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu mu ihiganwa yahuriyemwo n'abakandida babiri baturuka mu Bwongereza no muri Pakistani. Tedros aturuka muri Ethiopia akaba yararanguye amabanga y'umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'imigenderanire y'igihugu n'ayandi makungu. Abaye umunyafrika wa mbere agiye kuyobora iryo shirahamwe. Atanguye amabanga yiwe mu gihe kitoroshe aho iryo shirahamwe rikeneye amafaranga angana n'imiliyaridi 2 z'amadolari kugira rishobore kurangura imigambi yaryo. Inyuma yo gutorwa Tedros Adhanom yatangaje ko kimwe mu byo azoshimikira ko mu mabanga yiwe ari ugufata kwivuza nk'agate y'akazi na muntu. Avuga kandi ko azoshimikira ku buryo ishyirahamwe OMS rizokwama ryiteguye kwihutira gutabara mu bihe bidasanzwe bivuye ko ibiza bitera umwanya wari wose. Tedros asubiriye Margaret Chan aturuka mu gihugu cy'Ubushinwa yari amaze imyaka 10 arongoye iryo shyirahamwe. Igihugu cya Pakistan kiri mu ntambara yo kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu inyuma yaho uwo muhari umaze iminsi ukora ibitero by'urutavana ko uri kuragerageza gushinga imizi muri icyo gihugu. Michael Kurgman, icegera cy'umuyobozi w'ikigo Wilson Center gikorera i Washington hano muri Amerika, yatangaje ko Pakistan itagihakana ko umuhari wa leta ya Kiisilamu ufise abarwanyi muri icyo gihugu. Kurgman yahamwe n'abandi bahinga bari bamaze kugabisha Pakistan ko ishobora kuba yarinjiranywe n'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu yamara ko bakiri bake. Kurgman avuga ariko ko muri kino gihe abo barwanyi bamaze kugwira kandi ko bari mu mice itandukanye y'igihugu. Ivyo byaremejwe n'abategetsi ba Pakistan mu ntango z'ukwezi guheze inyuma y'igitero cyabaye kigahitana abantu bashika kuri 12. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramaze kwagiriza akatari gake Pakistan ko yananiwe guhagarika abahurumbira uwo muhari. Leta ya Pakistan yisiguye ivuga ko igiye guhaguruka no kurwanya iterabwoba hamwe nabo bose baterekwa iyindi migwi y'abantu mu gihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu utugeje amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza muryerwa n'ibiganiro radijwi rya Amerika bagezaho. Mumaze kwimenyera ko uyu ari umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko i Kigali mu Rwanda.
Hello, uyu ni Charlie.
Uyu ni Nina.
Dukurikirana ikiganiro ejo
ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nawe ntugacikwe.
Ndi Emizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge.
Ni mugira amahoro kandi tubifurije iterambere aho mudukurikira muherereye hose.
Urwanda uko bwije uko bukeye rutera imbere, ariko abanyarwanda bose muri rusange ntibagendera mu mujyu umwe w'umuvuduko w'iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu hirya no hino usanga bamwe mu baturage binumbira ikoreshwa rya serivisi zitandukanye zishingiye ku ikoranabuhanga, abandi bakazishima bavuga ko ntako bisa.
Uku kutabivugaho rumwe rero nibyo bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane cyangwa ihohoterwa rishingiye ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga, by'umwihariko mu gutanga cyangwa mu guhabwa serivisi zitandukanye.
Nyarwanda bati ntabyera ngo de cyangwa se nta mwiza wuzinenge. Bamwe baranenga ariko abandi bagashima ikoranabuhanga. Ese wowe udukurikiye ubona uti imikoreshereze yaryo aho mutuye?
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Deborah na Alice ni abanyeshuri mu mashuri yisumbuye hano mu karirimbo kabo bagira bati ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga birakwiye ko rikoreshwa ariko mu gihe nyacyo, by'umwihariko mu itangwa rya serivisi. Nicole, ibi nibyo tugiye kuganiraho nyirizina.
Ikoranabuhanga ririmo byinshi tutarondora muri aka kanya, ariko wenda zimwe mu ngero harimo uko dukoresha murandasi cyangwa online service, aho wishyura serivisi za leta zirimo guhabwa ibyangombwa, imisoro, amafatabuguzi atandukanye n'ibindi byinshi.
Reka dutangire ikiganiro twumva ibitekerezo by'urubyiruko kuri mikoro ya mugenzi wacu Charlotte Ine. Ese mubona mute imikoreshereze y'ikoranabuhanga aho mutuye? Urubyiruko uradusangiza uko rubibona.
kubera ko ubikoreye igihe cyose ubone umwanya aho uri hose nta rugendo rurerure ukora ugiye kudepoza kandi igisubizo kibonera aho uri nyine online ibintu ukikorera kandi kazi nyine bitadakonsoma umwanya munini
Serivisi z'ikoranabuhanga zirangora urugero nshobora kuba mfite amafaranga mu ntoki nayashyize ku ikarita kandi nunguwe n'urugendo najya kugenda bakanga ko ninjira
kubona ruhanga ni ryiza ariko kababo naho hatwe b'abakecuru abantu bakuze bashobora kutwiba nk'udufaranga umuntu yabitse nk'amafaranga kuri banke wajya nko kubikuza wabasize yo nk'ibihumbi 250 wenda na bitanu ugasanga nka bitanu birabuze cyangwa icumi rirabuze kubera rero ko bakoranye ikoranabuhanga nta hantu umuntu wabona wabaga
ni byiza kuko bisigaye bituma usevinga umwanya kuko mbere yuko wagendaga ugatonda ku murongo ugasanga serivisi wagiye kwaka uyibonye ugasanga bigufasha iminsi ariko aho ngaho usigaye bikora bikagenda umunsi umwe bigatwara iminota mikeya kandi ugakomeza na za gahunda ukazikora
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
Ebi ibyari bitekerezo by'urubyiruko ku buryo babona imikoreshereze y'ikoranabuhanga by'umwihariko mu itangwa rya serivisi gusa Nicole n'abadukurikiye bafite uko babibona
Nawe udukurikiye ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri nimero zikurikira
0784128232 cyangwa se 0782028232
Kugeza magingo ya bamwe mu baturage ntibarasobanukirwa neza gukoresha ikoranabuhanga mu itangwa rya serivisi zitandukanye bityo biba ngombwa ko bisunga ababisobanukiye kubarusha kugira ngo abe aribo babafasha Nicole
rimwe na rimwe aho niho bibera ikibazo ugasanga nk'abaturage batishimira uburyo bahabwa izo serivisi cyangwa uburyo bazibonamo
reka tureke kubigarukaho cyane maze twumve uko ibyo byamugendekeye
nagombye kuva mu rugo mu gitondo ndagenda nsanga hari nabandi bashaka iyo service donc nubwo batashakaga service ya notification ariko hari izindi bari bakeneye nazo zitangira ku irembo binsaba gutegereza ko babanza kubakorera kuko bari bahantanze ntabwo nari kubatanga ntabwo nari kubaca imbere utegereje igihe kigera mu minota 30-40 hanyuma ngomba kugerwaho nishyura amafaranga 500 kugira ngo mpabwe iyo service hanyuma amazi kwishyura amafaranga 500 bampana imbere ngomba kujya kwishyuriraho urumva ko ari ibintu birebire amafaranga 1000 kongeraho tike urumva ko ageze mu 1,000 ngahe hanyuma kongeraho na wa mwanya nataye wose urumva ko harimo imbogamizi donc ugomba amafaranga ikindi kandi ugatara umwanya
akugira ngo tubigarukireho icyarimwe reka twumve n'uyu uko yabigenje
Nari ngiye kwishyura imisoro y'ubukode bw'amazu ubwo haburaga nk'iminsi ibiri kugira ngo iyo utinze kwishyura baguci amande runaka haburaho iminsi ibiri nibwo nabashe kubona ayo mafaranga ubwo ngubwo aho kugira ngo njye gutonda wa murongo mpita nkoresha ikoranabuhanga ndeba amafaranga ndimo mpita njya kwishyura mu buryo bunyoroheye kandi bigenda neza ntayishe n'akazi
Nicole, urumva ko ababombe bagiye gushaka serivisi mu buryo bumwe ariko udusorejeho yabimenye kera azi kubyikorera ashobora no kubikora atavuye aho ari ariko uwo twabanje kumva byamusabye kubanza kugana ababimufashamo niki watubwira kuri aba bantu bombi
ku ruhande rwanjye icyambere ntekereza ko ikoranabuhanga riza rigamije koroshya ibintu ndumva rero byaba byiza buri wese agize uwo muhate wo gukora uko ashoboye ngo abyige kugira ngo izo mbogamizi zikurweho
Ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo buri muturarwanda wese abe yabasha kwisabira serivisi akoresheje ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe nimudusangize ibitekerezo byanyu kuri izi nimero
0784128232 cyangwa se 0782028232
Kiganira abanyamahanga amahanga kurubira cyangwa n'abahanga Ama
biragengwa n'abahanga
Nicole, reka dukomereze ikiganiro muri Kaminuza y'u Rwanda y'iterambere n'ikoranabuhanga yahoze yitwa KIST.
Sunday Joseph, umwarimu muri Kaminuza, aradusangiza uburyo bakoresha kugira ngo ikoranabuhanga risakare hose kandi kuri bose. Crispin, ngira ngaha buri wese ari buze kumenya uruhare rwe mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga.
Ni mu kiganiro Sunday Joseph yagiranye na mugenzi wacu Maxime Rindiro.
Uko iminsi igenda ishira tugenda tuva kuri bya bikorwa byacu bya gakondo akenshi no tujyana n'iterambere. Iyo tuvuze ngo ICT dukunze kuvuga ko ari ikoranabuhanga, ariko ni ikoranabuhanga mbere na mbere rikoreshejwe kuri mudasobwa, rikaba rifite na internet, waba mu buhinzi, bwaba mu bwubatsi, mu buvuzi. Iyo umuntu ari mutoya aba arimo kuvuga ati ubuzima bwanjye ejo buzagenda bute. Niba haje technology nshyashya ko nk'uyu munsi nk'abanyeshuri twigisha, ushobora kumwigisha agace ka mbere, wajya kumwigisha ka kabiri ugasanga wa munyeshuri agace ka kabiri akageze kuri akamenya, bivuze ngo we wamuhaye ibyibanze ariko ibikurikiyeho arabyishakira, ugiye kubigeraho ugasanga hari aho ageze arimo kubishakisha. Ariko noneho nk'umuntu w'umusaza urumva yamenyereye bwa buryo bwa kera, kumubwira ngo najye gukoresha uburyo bushyashya yumva ari ukumuvuna. Ni ukuvuga ngo wa musaza uyu munsi biracyamugoye kubera ko yamenyereye ko ibintu byose agomba kubikora ya rutini yiwe ya kera, ariko uko iminsi ishira bizagenda bimenyekana kuri ba bantu mu cyaro kubona amafaranga ntabwo byoroshye nk'uko wayabona mu mujyi. Ibyo ni ibintu keretse ufite ka business kawe karaninga mu cyaro, ariko niba udafite business yawe iraninga bikomeye mu cyaro, urumva bizakugora kuba wabona ya mafaranga ya internet cyangwa kubona wa muriro. Niba ahantu hose wenda utuye nta muriro hari, ugomba kujya gushaka umuriro ku muturanyi. Ariko je niba mvuga nti nirirwa wenda ku kazi kanjye ahantu hari umuriro, ntavuga nti internet icyo nshaka cyose nshobora kukibona cyangwa se nshobora kwishyura ya internet, va ko bitandukanye n'abantu bo mu cyaro. Rero ubwo busumbane ntabwo bwabura kubera ko icyaro n'umujyi buri gihe biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo umunyeshuri avuye hano, kuko abanyeshuri benshi ntabwo araba hano mu mujyi, nabo mu byaro bitandukanye mu ntara zitandukanye, iyo agiye akavuga ati wenda ikigali nabonye wenda bakoresha irembo, iryo jambo narivuga wa muntu wo mu cyaro rwose nta rembo dufite hano, akavuga ati wowe ntabwo ari irembo, hari irembo bakoreraho ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Uwo ambasaderi akoze akazi ke. Wewe ntabwo turagira kuvuga ngo tujye kwigisha ba bantu bakuze, ariko ufite ba bana babo bohereza nanibo bongera bagasubirayo bakigisha abantu bakuze.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo Ikigali mu Rwanda.
Iyi niyo nkuru ituganishije ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro cya none, bityo mu kanya kandi gato cyane turakomeza mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico Nyiramubande.
Ahimere mayaho yera bemesinga bakarya amafaranga ikibazo cyawo ugikohera umuti ukaba muganga n'abakora n'abuhanga bafite konteri baramagambo ukutaka kuvuga ni kubanza kugura umwanya w'ijambo ye kugira ngo umenye abahafite amacumbi ubabwirwa n'inkweto zitagira ivumbi izuba rikaryama amataraka.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Aduherukana ibimenyetso bigaragaza ibyatonto kiduhe na Minyone habana abishyikiriza mbabazi mu buryo bw'amajwi record. Ese ubu ni iyihe nkuru igezweho irwejuru na Ruhiza? Reka tubikurikire muri iki gice.
Waramutse mbaba.
Waramutse neza muyo.
Sha, ndakuzindukiye noneho.
Na mahoro se?
Na mahoro ntayo.
Cyagenze gute se kandi?
Numvise ngo kwa sobo kwa byongeye gusubira urudubi.
Fa ko ari kwa data wo kwenyine.
Ngo bagiye kubagurishiriza imitungo yose.
Niba se igihe kigeze ko bishyura, ntibagomba kwishyura nk'uko amategeko abigena. Twumva icyo nta kibazo kirimo pe.
None se sinumvise ngo niho ushinzwe kubazanira umuhuza uzatuma cyamunara isubikwa.
Ibyo ntabyo nzi. None se muyo icyo nicyo cyari kikuzinduye gusa?
Cyari kinzinduye nyine. Gusa nagira ngo nakubwire. Ubuse ko wakomeje gutsimbarara kuri uriya muhungu wo kwa Gatsimbanyi, none bakaba bagiye guteza ibyabo azagutuza hera?
Umva muyo ikibazo ntabwo ari icyo. Yaba mwari mwumvikanye.
Uriyunga nabanze.
Ibindi mukareka gushyamirana cyaba ari amahire pe, naho rwose ibintu ni ibishakwa. None se muyo utekereza ko nirirwa nkorera amabuye
uvuze ngo kimbaba uvuze ko amafaranga wakoreye yose ugomba kuyashikiriza bari abashenzi
he erega muyomba ari kintu kimwe nakubwiye utajya wumva nkunda habana
urabase
na izindi nzira zose waca mushaka kumundekesha
zirafuje nabira
ndakubwiza ukuri ko zifunze
ninjuru kubwira ukanurira ntanurusonye
muyo uko azaba meze kose yaba kenye yaba babaye zamuba hafi
uramase
ahubwo inzira usigaranye nimwe uri kumva
muyo
ushatse wareka rwose mugahuza mukumvikana
utangiye no kuntegemeza
mukagenderana kuko byazabafasha gusaza neza mutanduranyije
umva nkubwire mbaba reka nguhunge ndumva utangiye kuntegemeza nyiza bavuga butumwa
Kanengo we.
Ndakumva ndakumva rwose.
Yewe, sana ya mugambo nyemere y'indirimbo ntishe mu ndebe ko twa.
Sugira ngo nabonye umwanya wo kuyandika gatsimba.
Ndiko ariko.
Nuko rimaze iminsi mpugiye muri riya ntabire. Nava turima twa mu rugo tukangonga.
Icyo
bigatuma nta kindi mbasha gukubangikanya nabyo.
Mbese? None ngo urabona bigenda gute ko cyamunaregereje? Kandi ukabona ko hari n'umukire ngo washyizemo amafaranga menshi. Bashobora kuhatwara rwose. Ndire nejo narukiye kwa ribanje. Sanga nta n'uhari.
Seka turigenze babari umbwire ubwo amarushanwa na cyamunarabihuriye
ambasha ubwo zumva bidafitanye isano ahubwo ayo marushanwa ari hehe ko batubwiye ngo harimo ibihembo ahubwo natwabiheraho twishyura da tugomba gukora iyo bwabaga tukaba bambere sibyo se wenda ibyo bihembo twabiheraho twishyura noneho byaba ari n'ikindi kintu cy'agaciro tukakigurisha bityo tukava mu ideni kuko rwose ndikubona bateza cyamunara kuko mana yanjye sinzi uhagura rwose nge namwicira mu butaka bwa
wagirute
namwitana rwose
ariko ntukansetse gatsimba
ndakubeshya
sore rwose ntari bavumba nifitiye kuko umuntu nkawe atekereza ko amafaranga tuzahabwa mu marashanwa cyangwa ibyo bihembo bindi biteganyijwe byakwishyura imitungo y'abandi wangije aho aba webeshye pe
nuko rero ubwo mwe muzajyayo babigurishe muhari ngewe nzisubira ku kiyaga cya munyaga rwose ubwo ninumva hose bahagurishije hose bahajyanye ubwo nyine nzahita niyahura
ntuzagira utagatsima
none nagira
rwose ndakwinginze ntuziyahure ubwo se ubwo waba udusizeye
nta kirimbo nacyo gukora rwose kuko ntibagurisha mpari rwose ntabwo
bishoboka oya oya rwose gatsimba ngaho basi ngwino twiyandikira amagambo wenda wasanga harimo agatubutse bikaba byadufasha harya ngo tuzavuga ku ihe nsanganyamatsiko
yewe ngo tuzavuga ku mahoro
yego koko
yewe ahubwo reka nkabukirira ya nka nawe sigara wandika ubwo ndaje dutangire turirimbe
reka mbegira vu
ngira vu
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Shano niho mwatinze he koko. Usiko murengeje iminota 5 yose.
Twabanje guca kuri toyi. Kandi ahari umurongo munini niyo mpamvu.
Niko mbege. Ukaze muri ibintu byose wowe. Ubwo mwabyane ngombwa kuvuga ko twari tuvuye kuri toyi.
Gakuru nawe none se we ntajyayo ibyo ntibisanzwe gaku nta gitangaje kirimo
oya byo rwose nta gitangaza kirimo ahubwo nimureke mbumvise aka kantu umva mwakirize kuteri
niza kamwe
akira iri se sinumva ari ijwi ryaha abantu
ni abana na kiduhe bari kuvugana mbega umugabo mubi
sinari nabibabwiye none nyumva irageze kwa habana
ni habana wenyine se ahubwo ko yari yabanje kwa mama we
yamaye agatinya ukuri ya mubyeyi n'ukuntu nabonye yitonda nta n'ikinyabupfura agira tu uriya mutindi
ariko se umva rero mbabwire reka duhamagare Minyoni aze tujye kwa direkiteri tumwumvishe aka kantu
ariko nibyo
sha tunamusabira imbabazi maze ubundi nawe adufashe kwinjira muri iki kibazo cya polisi
muhamagare
reka tumuhamagare
nzatangira nkubwira ngirane gatsimba nyigahanya uri hehe uwo wantesheje umutwe ngo nkwereke ko ndi umugabo utavugirwamo nkukubite muteshe umutwe
ariko hanye chancho te yaje ariko se koko soro ubwo yaba ari kina mico iganisha ku mahoro koko
none
ubwo se bwo twakina tugashyiramo amazina ya gatsimbanya
none se urumva ni tutamuvugamo ngo yiyumvemo ko agira amakimbirane yazamenya te ko ibintu byatubabaje
reka nkubwire uko bakina theatre batangira wenda buririye ku kantu gato k'amakimbirane hari
ariko bikaza kurangira wenda twerekanye ibisubizo byava
ngaho ntera ingingo none
dore uko bigenda wowe uzakina witwa nsekuye ngiyewe nitwa musha
ndagukurikiye
nteza amatwi hanyuma umukino tuwutangire uri mu muri muhinga maze ngiyewe musha impaci nteza amatwi
ndakumva
ngusuhuze uhita untera ibuki ubwo se urumva bitazaba bisa na bya bindi by'ukuntu gatsembanya guciye ruseke
ako kantu ko ndakumvise hanyuma se hazakurikiraho iki
hazakurikiraho nanjye mushinje mu murima wawe ibyo wari uri gutera mbirandure maze mbe ndakwishyuye
papa ndumva ufite ibitekerezo byinshi byisuka hanyuma se bizagenda gute
dore rero ikibazo kizatugora ni uburyo bwo kugaragaza uko mu makimbirane yakemuka kuko gatsimbanye nazaba hari nawe agomba kubibona kandi agomba kubona ko natwe twababaye nta mikino dufite
none se papa ubwo urumva ibyo bintu bitazadutera kubona amanota make
oya
ahubwo nyuma tugomba kugaragazamo gusabana imbabazi ku mpande zombi uranyumva neza kuko ari igikorwa cy'amahoro birasaba ko agomba kugaragara no mu mukino
ampaye nka ariko rega n'ubundi biranoroshye
biroroshye da
reka nabyo bizagaragaremo ubundi se tubikinnye bitatu ari ku mutima n'icyo byadutwara
cyahise
numva rwose bitatunanira
ahubwo ubwo gashoje gute
yewe kuko ari wowe wambanje ukantera ibuye uzaza uhita unsaba imbabazi nanjye nzigusabe kuko nakuranduriye imyaka ubundi duhobera n'agakino kabe kararangiye
kora papa uri umuntu w'umugabo rwose
aye nzabiharanira
ndakwemeye pe
kome byose by'u Rwanda
iminsi ibiri gusa niyo isigaye cyamunara igateza ibya gatsimbanyi mu gihe atishyuye ibyo yangije ribanje si bari bizeye koko ubu ntiyaba yarabatengushye ku rundi ruhande naho amarushanwa y'amahoro akomeje gutegurwa reka tuzasubire ubutaha iyi yari ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo
nyiramubande we
Nicole, mfasha kongera kwibutsa abadukurikiye muri aka kanya ibyo turi kuganiraho mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru.
Reka tubibutse ko kuri uyu munsi turi kuganira ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga mu Rwanda by'umwihariko mu itangwa rya serivisi zigenerwa abaturage. Mu gihe tukiri kwakira ibitekerezo byanyu, reka tukurikire ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyacu cyatambutse, turagaruka mu kanya. Nongeye kubashimira mwese mudukurikiye mukoresheje indangururamajwi zanyu. Mu gutangira reka mbibutse ko ikiganiro cyatambutse cyagarukaga ku iraha rishingiye mu kwifuza kugera cyangwa gutunga ibyo udafite. Reka mu gutangira ubutumwa bwa none tuhere ku bwa Niyonsaba Augustin uri mu karere ka Nyamagabe aho yagize ati kuba umuntu yakwifuza kugira ibyo adafitiye ubushobozi biva buriya kutiyakira kandi muri iki gihe hari byinshi ugwamo by'ibishuko bitewe no kumva wagira ibyo wifuza kandi ntabyo ufitiye ubushobozi. Naho mugeni wa Se Catherine watubwiye ko aherere mu murenge wa Kacyiru yagize ati nkurikije ibyo abo bana b'abakobwa bavuze mu kiganiro aha bakunzi b'ikiganiro mwe mudukurikiye nabibutsa ko yagarutse kubo twaganiye nabo nkuko mwabyumvishe mu kiganiro cyatambutse ariko mu gitekerezo cye yagize ati inama nagira urubyiruko nuko bagakwiriye kwakira ubushobozi bwabo ndetse nubwo mu miryango baturukamo bityo bikaba byabarinda kugwa mu bishuko. Naho undi watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook yatubwiye ko yitwa Daniel akaba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Missouri aho mu gitekerezo cye yagize ati nkunda kumva icyo kiganiro cyane kuko muhugura urubyiruko neza kandi n'ikinamico nyiramubande ndayikurikira kuko mukoresha misi nyarwanda cy'umwimerere bityo bikamfasha cyane. Reka ubutumwa bwa none tubinire kuri Newman kuri Instagram aho yagize ati ginekereza ko kwifuza kuba nk'undi ari byiza kuko bigusaba guca mu nzira nk'iyo yaciyemo cyangwa ukarimi yawe ariko izatanga umusaruro nk'uwe cyangwa nanone unarenzeho ati bityo niyo mpamvu mbona kuri njye mbona ko kwifuza ari byiza kuko bituma nkora cyane. Urakoze cyane kubwo igitekerezo cyawe. Njye mwari kumwe na Ruwikeza Christella mukomeze n'ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo mu gikurikira.